na show you how I feel. Kwenye mapenzi na yumba, adona yumba yumba. Well, are you my baby? I wanna show you how I feel. Kila napugusa na dunda, na dunda. Nisawa mimi kipolo, wakuni bajo tosina. Zishali wanyama, nikabaki kongoro. Lichezesha kwa sapa sama ya wali. Mdharau mwiba kumchoma, hauko tatende kabisa. Nisha sali sana, kuomba Mungu wanipe. Kila napojalibu kupenda, malipo yake mateke. Nisawa mimi kipolo, wakuni bajo tosina. Zishali wanyama, nikabaki kongoro. Walichezesha kwa sapa sama ya wali.
Moyo, moyo, nikikupata.